Dalalulani, tikumvela nyimbo zaba mwamba pamwana wanga tukufa.
Ben Michael, check it out, face to face.
Fumubila toina mufusa Yesu, kodi ni wedi mfumu ya Ayuda. Kodi sukuzi wanili nazo mpamfu, zoku pulumuta kumavuto wa. Wina sukuzi wanili nkutekela, koku pulumuta uchipchi njoji.
Memba iwe Chiza odwala, tajeta antu anjala, ndajuta antu agufa, tajuta ziwanda. Memba bensen badi messia, the lord of blood, Jarastafari. Ni kankalin lion, obey him, Jarastafari.
Sana vetsetse bwino anamfusa so Yesu niwe mwana wandani. Kodi sukuzi wandili nazo mpamvu zokupulumuta kumavuto wa. Mwina sukuzi wandili nkutekela kokupulumuta kuchipchinjoji.
Memba iwe zona iwe Pilato ukupereka ine ukumasula pala. You're so injustice, you marginalize the people. You forget that we as look on the judgment. You, the time Rastafari is coming on his throne, coming to save his children on earth.
Kela kotani za ena kuma chisoni ama teteza chuma. Muyo wawo niponso udindo ama iwala zonse zizimata. Muyo wawo wawo Pilato.
Yeah.
Ndani, tukumvela nyimbo zaba mwamba, amalawi wanga.com.